penzi lako siponi si ugui yani mimi zako niko hoi 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 niko hoi 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 kama wengine maziwa kwani tu ya love nikiambiwa kuchagua nitakunywa yako niko hoi 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 niko hoi 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 hoi
nena kukojoa wivu
kipenzi nipo sikivu mapenzi na maumivu sitaki kushare
uko kwa sio kuota ndevu
nikuwa mwerevu mapenzi unyenyekevu na ujue kukea
mana mimi ukinichiti baby wala silipizi
it's over
mana nyufa misizi baby kama nyumba tabomoka
It's over
mana na uivu
na uivu
na uivu
na uivu
mana na uivu
na uivu
na uivu
na uivu
mana na uivu
na uivu
na uivu
na uivu
mana na uivu
na uivu
na uivu
na uivu
You think I'm insecure, but it's not true. I'm just protective of my love. I got an ego of a man, and my heart is so fragile. You say he's just a friend, but he's up to no good. All these men, they just wanna crack you. Cause you are beautiful, baby. You're so beautiful. Mana mimi ukinichiti, baby. Wala silipizi. Mana nyufa misizi, baby. Kama nyumba itabomoka.
Mix.